You are listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond. My name is DJ Dowdy. This is Ambiance Congo, coming to you every other Sunday. Let's hear about another great program here on WRIR.
I tried so many times and I failed in life's delight. I'm holding on to life. Tried so many times and I failed in life's delight. I'm holding on to life. Yes, this is the answer. And whenever I'm in Richmond, Virginia, I tune into Global Agogo on WRIR 97.3 FM, where the best in world reggae music lives. Don't touch that dial, the answer says so.
Global Agogo, music from around the world in the universal language of groove.
All right, and let's go over what we just heard. That last track was from Serge Kiambukuta from the CD Tempted to Desert from 1993 on the Glenn Music label. We heard the song called Meka Osuka, a nice song from Serge Kiambukuta. Before that, Dudu Kopa from his 2013 CD Menu. We heard the song called Bouillon. And before that, JB Piana and Wenge Bese Beje from the 2007 double CD Kipia Yo. We heard the song called Alino Kizaza. It's a song, I've had that CD forever. I played just about all the songs. I never played that one for some reason, so I'm glad if you liked it, I'm glad I played it for you. Here on WRIR, and support for WRIR comes from the Maudlin Center at the University of Richmond. Ticket information in the Maudlin Center's complete schedule of events can be found at maudlin.richmond.edu. That's Maudlin, M-O-D-L-I-N. All right, what do I got lined up for you now? More music. How about that? Let's hear something from a group of people that got together and made only one album that I know of. It's called Meditation, and it features Jean Valise, Bobolulu, and Tonton Mayala, and Marilu System appears on this song, which is called Trope Se Trope. This is from 1996 LP.
Mpese, soki azako pela yo na sapo, kokanisa te ke awuti musika, se wana aza na ndako. Ngamuyi production de sage. Madilou multisystème. Tonton Mayala, Jean Valise Mugubulu, rien à craindre.
Kambo ya moto yo kate moninga e komi ya yo loma loma e Braza mongima, Freddy.
Likambo ya moto mona na misote e komi ya yo loma loma moka mongima, Freddy.
Se kreya na kwa moto e komi ya yo loma loma e Kinshasa mungima, mabe.
Bolo wabunza kwa, Alain Saint-Pierre.
Ola mukina tongo sukuli elongite, brosa dana yonini, seko moya ngamwi.
Mpoti na miso na yomoko longo lite, olingi olongo na mpoti na miso ya mayala.
Yantika Martin et Lojumbu Kiongo. Likamboya moto bayo wakana matui. Et pa ya fédier koma lokola passe fort. Akele Kinshasa, Azunga Braza, Likambose Moko, Songe.
Likamboya moto monana misote. Ke komi yo panza panza moka mobima. Freddy.
Na kwa moto e komi ayo loba loba Kisasa moti mama be
Ola mukina tongo sokoli elongi te Brosa dana yo nini e se kongo ya malutie
Moti na miso na yo moko longoli te Olingi olongola mpoti na miso ya mayala
Video Club Laurence
Jean Valise
Ose toneko, tunakana no motema na yo Mabe nini na sala
likambo nyonso loba epai ya bato nayoka yango
tonto mayala
okende epai ya patron na ngai mpo alongolanga na mosala somo ofundanga na bapulusu mpo bakanganga na moniololo
bakokanga yo te
fredi salakeba okosambwa fredi fredi yo nde moloki na ngai mama munue
kombo na nga okomisa sabuni ya kosukola bilamba nzoto na nga okomisa mbonda mpo obetaka mikolo nyonso ngai madilu na swanaka te ngai minza na tumbolaka te eloko nini ozali koluka na kati ya nzoto na ngai ye fredi fredi salakeba okosambwa
mama munwe karaktere ya baninga mosusu ezali nde ya mabe
ya mabe petakoni
soki ya blase azwi chance ya konginda yoka makambo bakokosela ye ombongo na ye ya moyeke asilisi famiye ombongo na ye ya moyibi abuki kesi ya leta bakopanza ye sango partu mpo na kobebisa lokumu na ye bakofinisa ye kisasa mobimba mpo na kobebisa kombo na ye nzoka domingo ayibaka te nzoka mbongo ya motoki na ye piti na ngai tala nanga likambo ya tate oyo di mama munwe
Bisengo Color, le daron de tous les photographes.
Okoya Kosal et la Nashanti Ambevo, nous avons monté mon nom aux Alimpoli. Boni, Balokio. Oka, 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 Oka.
Ganda bana oke je mayele na kintambo
sukuma 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 sukuma
magale motema le ganda mpute na kwanto la bele oke ango lipo kabatute la kapolu Batu de la tango pilipili te Oka, 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 oka Somo
Gamouyi Production Privilège Boutique Molato ya solo, solo Serge Mayembo Eric Kangula Stani Matingu Vino Batu Bunyali Sanu Le point chaud et pas y'a tout. Badou ma sanga mikoloyo. Bobo melate. Top pezali.
Ce qui m'a dit mon oeil est signé à ma tête. Bozo akanda na moninga te. Bamou soussou. Bala la kabongite na kata butu Motema ezale ko beta Pote ma peo basala kana moi Ezale ko suwa bango Moke boyo mama Pesa nga mai na mela Nzoka ni ma pea sala Ok Batinge langa bakate Batinge langa banyoka Zero
Nina service na ponton Hotel la Côtière Carole Boutique Maison CVD, Urban Soumou.
Balian Gando va se pela, Kasimo Kolongano Kolia Vile le Mboka Mboka.
Osili Samalo Kosso. koka mama nalembi kobomba na motema ebongi oyeba oyeba nalingi yo nipale okosalaka mama eleki nelo bonga ya wana beba motema molingi kaka se yo Motema mama, l'amour est bougé na isoto. Na lota ki na buto fiso, na na yoto kota mola loboko na loboko zela zela toko seke. Na poni o motema fiso, yoka mama, na lemi ko bomba na motema. Nalingio Nipale oko salaka mama Ile kindelo Bonga ya wana beba Motema molingi kaka seyo Nikanga tamo kefiso Nakitisa motema mama L'amour ebujenga izoto Takina butu fiso, kana yoto kota mola loboko na loboko nzela nzela toko seke.
Oh mama,
naponi omotema fiso. Oh chéri gato, kitoko na loposo miso mike. Nino pa unie soki ako seke mama gana baby. Simbanga na loboko, tobi mama mona miso na miso ya bato. Ningisa, ningisa, ngai na zoto, l'amure ganyenga. Oh, sheringano, kitoko na loposo, miso minge. Mino paunie, soki ako seke, mama gana baby. Simbanga na loboko, tobi mabamo na miso, na miso ya bato. Ningisa, ningisa, ngai na zoto, l'amure ganyenga.
Simba na lo kengo, no kine to sangana ye. Bolingo loko la likei, simba na malewe, no kine to sangana ye. Simba ngai na lo boko, tobi mamba mona biso ye, baeba motino tolingani. Simba ngai na lo boko, tobi mamba mona biso ye, Bama na ba décourager, hey. Olimo loko la likei, Sima na maleme, no kine to sangana ye, papa ye, no kine to sangana ye, pepi ye, no kine to sangana ye, bondole, no kine to sangana ye, o jilua ye,
nona boni nanga ye. Sonangai motema, kupe fragile na linga, na moya basimbaka. Sonangai mokeo, sonangai motema, na moya basimbaka, no kinde baba sola.
bai problema pe miso wapi moye lelo na poni lelo na poni se yo mama lelo ngali singa la mu umuti mama
lelo na poni na nyilo sona kai motema mupes majile na linda na boya basi baka sona kai mokeo sona kai motema na boya basi baka no kine mama sona
bolingo lokola likei Simba na lokengo, no kinde to sangana ye. Olingo lokola likei, Simba na malembe, no kinde to sangana ye. Simba ngai na loboko, to di mamba mona biso he. Bae pa motino to lingani mama. Simba ngai na loboko, to di mamba mona biso he. Amba na pa decourage wali Simba ngai na loboko to bi madamo na bisore Amba na pa decourage No tine to sangana ye Papa e
No na poni na ngai e Ki so na ngai motema O pe fragile na linda Na boya ba simba ka Ki so na ngai moke o
Yeah, we just heard three LPs, mostly from the 1980s. Actually, the last two were from the 1980s. From 1984, we heard Poupée Fragile from the LP Championnat et ce Texco from Le Prince Yulu Mabiala and Le Kamikaze Lo Ninjisa. Before that, Pamelo Munka from his LP Propulsion on Eddie Gustav's Disc Sonics label from 1983. We heard the song called Lasse Toi Vivre Mamoni. And we start off the set with Jean Valise Mububulu and Tonton Mayola, along with Marilu System singing Trop Se Trop from the 1996 Editions Kaluila label LP Meditation. Do you have something to tell the world? Are you a community organization, advocacy group, or nonprofit organization looking to get the word out about what it is that you do and what it is that you have to offer the community? Do you want to disseminate health and safety tips or promote community-based nonprofit events? WRIR can help. As part of our responsibility as a community radio station, WRIR routinely runs short, non-commercial information announcements known as public service announcements, or PSAs, without charge. To learn more about getting the word out with PSAs, you can visit our website at wrir.org and click on Station, or just email psa@wrir.org, and you can follow our track list at www.wrir.org. Just look for the Listen button and click on Ambiance Congo. All right, let's hear one more LP. This is from Le Duc, Lengi Lenga Man, and Zyko Langa Langa, Familia Day. From the LP Cessez la Faux, we're going to hear this song called Fafa or Papi Daddy.
Y a lo que leo Hiroshima, Babelio.
Na colia, na colata, na cocô. Ya bichilixa Henriette, Anaïs, Véronique, Bolembalo Sambote, hein? Vitilis.
Obikisima Yesu, Mula Mobima na metto all'ospitalo. Na coma chi non cola bebe, ma comine quale sana, ma comine cosu colamba.
Popol Niki, Papi Junior, Bolembalo Sambote, hein? Zambea Salaka. Olivia, Ubi na José, Lo Simba na Makassia, Lo Sambo de Lo Sambo.
Olela ya famille, Zamepe a yoki Lo Sambo. Macho Dudu na champagne, Tamope balimi Lo Sambo te.
Gabi, Gégé, na Franchetta, Lo Simba na Makassia na Lo Sambo, hein. Famille Bacho Mobimba, papa pe maman, bana pe bakoko, tokumisa yawe, tokumisa yawe, asani. Papa Tendai Kasupata, merci pour na losambo sangizi na famille Bacho. Merci papa.
Obikisima Yesu, Mula Mobima na metto all'ospitalo. Na koma kilokola bebe, bakomine kolesa na bakomine kosu kolamba.
Hard to believe that guy's almost 80 years old. That's Lutumba Simaro from his 2014 CD Encore et Toujours. We heard the song called Bichilou. Before that, OK International. By request, somebody wanted to hear something from them. The song Hiroshima from the CD Satan, which came out in 2000. I'm going to end up the program with some Nicolos with Zizi and Zanga from the CD Lengela Congo. I don't remember when that came out. We're going to hear the track off this one called Desespoir. Stay tuned for the Motherland Influence at 5. DJ Greybeard's getting set up and ready to go. Thanks for listening.
Nazongi epa inga na yotolinga na gina panzi yomingi na twaingana yo tolingana kina bazi yo mingi na butu na zongi diene sikanga na yo tomeseni epai zoka ya basuveni maina miso na leli mingi tango na moni ebali na kafololo soki na kanisi etolobaki na ngai tokobina tosilisa mawa na biso Molly, me.